senti, senti. Johnny, 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 wote uko mbele. Johnny, wote uko mbele. Mambo kiwangasia, usiwe na wasiwasi. Ulizi asilimia 700. Asante, asante, asante. Shikili hapo hapo. Nyumbani wataka ngoma. 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 Checheze, checheze babu. Checheze, checheze babu. Checheze, checheze babu. Checheze, checheze babu. Twende chini, twende chini.
Mama checheze.
Watakangoma asante nyumbani watakangoma nyumbani watakangoma nyumbani watakangoma nyumbani watakangoma nyumbani watakangoma checheze checheze babu checheze checheze babu checheze checheze babu checheze checheze babu twende chini twende chini meza ataka mwage razi mwamzuie nini wacheni wacheni eh mdogo banda hapo juu banda hapo 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 asante asante
shikilia dera dada
Nyumbani wataka ngoma
mama goma
nyumbani wataka ngoma
goma
nyumbani wataka ngoma
nataka ngoma
nyumbani wataka ngoma
goma
nyumbani wataka ngoma
nyumbani
wataka ngoma
checheze
checheze babu checheze checheze babu checheze checheze babu checheze checheze babu twende chini twende chini nyumbani wataka ngoma nyumbani wataka ngoma
goma
nyumbani wataka ngoma checheze babu checheze checheze babu checheze checheze babu checheze checheze babu twende chini twende chini senti aya rudisheni viatu shuka juu ya meza asante usiondoke bila kunipa namba simu